It's Artie Stars Entertainment DJ, DJ Seth Gets 254. Like us on Facebook at DJ Seth Gets 254. DJ Seth Gets.
I love you like the sunshine in the morning when I'm yawning. Like the scent of love, ukipika chai ya majani na mandazi. Such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare. Nipatie zeze ni kuimbie. I wrote a song na nataka usikie. If you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. To your favorite song.
Come inside. I don't wanna hide my love.
Mission dodge, baby, now the
Seth Gibbs.
Mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Baby for you, ninaukimbia ujana mama.
Nigenge boma nawe,
nawe
zae watoto
nawe,
wale pamoja nawe,
nawe
zeke pamoja nawe.
Nataka nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto
nawe.
Sambusa, kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasunga. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendo raya dunia, baya sikia. Usijanikimbia, tulia milele niwe na wewe.
Usisemi
nabaki na kuna kuna.
Mama siemi
nabaki na jimungunya.
Usisemi
nabaki na kuna kuna.
Mama siemi
nabaki na jimungunya.
touch you, baby, oh. Allow me kiss you, shady, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto Jojo, umeumoka umbika. Shavu Jojo, mwenzako na malizika.
And I remember you refused to kiss me, and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type, and you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisi eni. I love ya. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
Yeah, you wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetun to come in high risk, throw that shit behind me. Yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. It's a coffee, you participate. Villain medito leonge jonge appreciate. Lighting intimate, 1+68. Pussy rush at okitoka sai, you'll still be late. To set a chance, you could feel regret. How much higher than this can you ever get? In Mount Everest. And by sunrise, I'm gone. I'm not here that long.
DJ.
Keep it short and
sweet. DJ play the song on the beat.
Wengi, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, don't force it, don't force it.
Yo, Lucy, yo. Hizo ni nini nasikia. Etu kuna maboy wanajaribu kukukatia. Na pia, kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, is there another man in your life? Come tell me, stop wasting my time. Ukitaka penzi ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe man. Lucy ya alongo lobo yako ya uongo. Unajeki wengi ya matuku wite chongo. Ustana mure muna ni changanya ubongo. Sugar
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe penzi. I love you. Lakini kama tuko wengi, don't force it, don't force it.
Niko na mipango, eh. Kama unaza komezi wege kando. Juki la kitu nime order double. Nikipewa yangu unapewa yako. Okay, wewe ndo mupango. Mashida zako zote weka kando, eh. Ustali baby mini taku handle. Mimi kijana no matoka istilando. Nitakupa mbaka sosa. Kwa nikukupenda minajua si makosa. Na nikikupenda minajua si jakosa. Baby love usini nyime samosa.
Ukitaka sosa nitakupa mbaka sosa. Kwa nikukupenda minajua si makosa. Na nikikupenda minajua.
body take over my mind, and now you captivating my soul. The way you move your body to the beat, give me heat, you making him at all lose control.
Look at this,
you got everything I like. Let me confess, kabla ja enda viral, kila kitu wafanya mimi na I feel for real. I promise, mkono kwenye Bible. And when you move in cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. The queen of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. Just serving, please. Cause your mind and your physicals, animals, and you're better to serve.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me. Baby, you inspire me, you inspire me. Baby, you inspire me, inspire me, inspire me. Baby, you inspire me, you inspire me.
You got the African sauce, baby. Medieval style, love the way you do this one. Urema wako na heshima gal, make you phenomenal. You are one of a kind. Nimeshikwa na majaliba kuchizi na kadhalika. Girl, you blow my mind. Let's get to know each other, walk with me some kilometers. Spend some quality time. Let's go have right.
Baby, you inspire me, inspire me.
Ubavu wangu mwenyewe. Ukifa nzikwe na wewe, nikifo zikwe na mie. Oh baby we, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, wakwatu kwatu kushare na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi no get shit, baby. Baby, no get shit, no get shit, no get shit, baby. Baby, no get shit. Raha, raha tu kukupenda na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na wewe.
Raha, raha tu kukupenda na wewe. Paga furai, ukini ache utani paja kalaro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Ni mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Chochote tachoniambia mimi nitaridhia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby, baby nogeshe, nogeshe, nogeshe.
Lord, umetosha gari ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home, sitaziongea mihujione manze. No longer sikiwe ukiyangu kialoto, usinende kutangaza. It's not a secret, nimeshindwa kunyamaza. I think I'm addicted, sasa nacheza defense. Heavy world is my witness, nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted, sasa nacheza defense. Every word is my witness, nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose. Oh my, how many jars of mapenzi. Oh my, nime overdose.
kilicho nipa sahihi pia unipeleta. Usije ukaniweka. Wacha nionje sahihi, wacha nionje tena. Hizi ni dawa za kulei.
Yeah.
Wakuzi amepata master.
Nobody put it down like you, yeah, yeah.
Yes, kubagwa kitanda. I think I'm addicted. Sasa najeza defense. Every word is my witness. Nimeshinda kukuachilia wewe. Oh my nime overdose. Oh my, I'm a ninja zombie.
Kama utaenda angalia pa kutua.
DJ Surf Gets.
Kwenye bate au bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi kizunguzungu, hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, waweza sema nimepangawa, mwambie sijiwezi.
Now I'm ninawapenda ni kama laana.
No, 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 no,
sifa, ni maradufu, yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika, hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama, nguvu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora, bila wewe siwezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe. Nitacheza nawe, nitalinga nawe.
In case you don't know.
Ineza kwa fresh counter time, tuende mali out. Au okay, kena chosho si mine, neza kaa kwa couch. Ni try kuku impress ata smile, baby angalau. Na tunatesa it down, tunairun walai. Maheto na kesho, aki try kubring u lover down. Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Isikuwa gopesha iki sound kama wedding vows. Tumie location, nuka mali pia to lounge. Night iku special surround sound, movie loud. Do be loud, see you aloud, ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true, live to see my dreams come true with you. Woo, 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 woo.
I smell the wine on your breath, then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist, resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you made me love you. Now let me remind you or tell you in case you don't know.
Touch it, can I wait? Touch it, son, I wait.
Another one for the ladies.
DJ Chef
Gibbs. This moment you know, you got to say it for Odijo. To play in Gia Seco. Adolesi Kanipanda, you got to put it when you're faster. Yeah. To play in Gia Campo. Because I'm not a cupenda. Because I'm not a soma. Daily, looking fly, not to feel even more. Ooh, I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door.
I don't want you lule, you lay. I don't know, feel baby, be levy. I don't want you lule, you lay. I don't know, feel baby, be levy.
Ukapata kajobo
downtown.
Tukapata na tao. You are looking very sexy. Tukawasha kavoto. Ukawa tipsy kidogo. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Ukasema unanipenda.
I don't want you to lay,
Baby,
sunajua siku kuni leo. Hello, baby, sunajua siku yetu leo. Hello, baby, sunajua na kuwa leo. Hello, baby, kile keki twalikata leo. Hello, baby, baby.
Papa said I will find you when now I see.
Hello, acha tukiko sana isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana au kiziwi waro. Hello, mama usiwe mkali sana itikia roho inakuita. Hello, hello, yeah. Hello, 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 hello.
Kitu na kuahidi outtaibo eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay yaka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. Kitu na kuahidi outtaibo eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay yaka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. I wish ungejua tu so kuzingua tu. Nanfungia roho yangu nikikufungulia ndani na jona jiambia mini sumbua tu. Na kitu na kuahidi autaiboeka ukiona mimi. Mali nimekweka mali stay yaka mwingine. Roho inakuita itikia usikimia. Papa said I will find you when I was sick. Hello, hata tukiko sana isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana ukiziwi waro.
Sina la kuofa zidi mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa, wala usijali mekubali livyo. Wako nimeloa, idhani nitaelea nikajisamia.
Masheri, hata napasi na sanayo baby. My honey, hata balobi natika yo jami.
Masheri, hata napasi na sanayo.
kutoka ni mbali, basi penzi tulifadhili. Moyo wangu umehifadhi hisia zako, baby, and I will never make you cry like I'm in you wako, baby. You are my fantasy, the way you wear your makeup is cute, I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy, the way you wear your makeup is cute, I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. Mate wana wana mari, uwe mpenzi wa halali. Baby you are my nurulei, na furahi upo nami. Mate wana wana mari, uwe mpenzi wa halali.
Backbreaker, steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker, steaming hot water vapor. Boy, I wanna date her.
So tell me why you love me so.
Call you me honey, but you threw me pon trash. And you think say me gon' leave you like that?
No way.
Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you, even if them hating on you. But me never send them.
Whoa, whoa, whoa. In my life, I never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor, night such a light on a rubbish scene, baby. Would you put me in your diary? In my life, I never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor, nice socialite when I rub it in, baby. Would you put me in your diary?
She's a heartbreaker. She bend over backbreaker, steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker, steaming hot water vapor. I wanna date her.
What mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way. Oh no, it's true. See, I'm in the villa, nani do. Kawaida me na playing it cool. Kawaida me na playing it cool, but I'm so cool. When it comes to you, when it comes to you, you, you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up, anytime I'm down. Every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to loving you.
Fire, 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 fire,
baby.
Fire.
Go this deep, kufika east stage. Squangim tuneka feelings zangu kwa display. But kwa future na una party na wedding cake. Kunyu kitu perfect, ineza happen by mistake. I be the realest, skuda ganyi. But you can't be the realest bila honey. Kutiambia loneliness never killed a G. Na compensate na chain mingi kama Mr. T. Aya, uneza guess ile muda min. Nasikia tutafte beach mali cool again. Tukapigwe na caprice kama do the gen. Please never leave again.
Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Mama,
kupalilia kama kuku. Mini kijana mama, utanipenda sana kwenye duve. Siri zikongana, utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia ni kamate mugongo, na mini kukamate mugongo. Niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die.
Ma, ooh, mama, 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 mama.
Facebook at DJ Seth Gets 254.
Mama,
DJ Seth Gets.
Mama, nikupende masheri sheri, nikutafune kapikichi, nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema nakupenda, amini naposema nakujua right.
I love the way you love the way.
Take it down low.
I love the way we love the way.
Take it down low.
Give it to me.
Fanya zuzu umenikoroga, mana kwako mimi siwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe mimi siwezi toka. Kabisa nimeganda,
nimeganda. Tamu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirashe. Hili penzi si la kitoto, utabaki umelikubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake kini kiminaji. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilekeze. Basi kamate yo,
ikamate, ikamate.
Kama mependa ikamate yo.
Kiba kujitia una pole. Wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka ipole. Bilo na check you na marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Later me and you participate. Johnny ongeze, ikamate usilegeze.
Ajiri quest ni kila mara. sana. I see them tani kwa barabara. Nikisema niko sawa adbila ya
DJ
Sefke. Wana kutumia ata nikiwa na we. Hawani watu hawana haya. Vile wana kufuata si wangefuata mesaya. Baku jipendeza wengi. Watu wakununua na kuwacha denji. Hawani watu wangependa uwe deni hey. Baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Been there, I've done it, I've seen the results. Yeah. Nothing that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Roho safi, roho juu. Hadi zifike chini rasta. That's how long I'll be with you. Inye kuna mahatas. These are spirits, believe me. Don't let them fill your cup. Don't let them get you drunk. Waku jipendeza ni wengi. Watu wakununua na kuwacha chenji. Hawa ni watu wangependa uwe deni hey. Baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Be there, I've done it, I've seen the results. Now that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Kivuli chako ni dangerous. Sura innocent yeah, yeah, yeah. Nothing new to say. That would make you stay. Please stay. But have you seen your face? Hata kivuli chako ni dangerous. Sura innocent yeah, 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 yeah. Nothing new to say. That would make you stay. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever.
Like us on Facebook at DJ Sefgets254.